Funa ushumayela nje umyalezo omncinci namhlanje since singasazi enkonzweni. Qala ndizibulisele ngegama nje ngegama elihle lomfeli wethu uYesu Kristu. Kuluvuyo kakhulu ukusindiswa ngeli xesha, and abantu abaninzi bahleli ezindlini zabo akho ndawo baya kuzo. So ndicela siqhubekeke sihlale sikhuselekile, silandele yonke imimiselo esiyinikiweyo ukuze sohlala siphilile siphephile. Siqhubekeni sifundeni iBhayibhile zethu, siqhubeke sithandaze kakhulu ngabantu abachaphazelweyo yile ntsholongwane, kwaye sithandaze nangabo basebenzayo ukuze balwe nayo. Uthi uThixo abanike ubulumko, abanike amandla, kwaye nabo bakhusele ekuthini bakwazi ukumelana nayo le meko. Ukumelana nayo le meko. Funa ukushumayela umyalezo kwisihloko esithi thuthuzelanani ngala mazwi, thuthuzelanani ngala mazwi. Sifumana eBhayibhileni incwadi abaseThesalonika bokuqala chapter 4 verse 13. Siyophela phaa ku-18, ifunde ngolu hlobo: ke kaloku andithandi ukuba ningazi bazalwane mayela nabalele ukufa, ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona. Kuba xa sikholwa ukuba uYesu wafa wabuya wavuka, ngokunjalo naye uThixo woza nabo abafileyo abalele ukufa ngaye uYesu kunye naye. Kuba oko sikutsho kuni ngelizwi lenkosi ukuthi thina babudlayo ubomi baya kuba sebekho ekufikeni kwenkosi, asayi kubaphangela abalele ukufa, ngokuba inkosi ngokwayo iya kuhla emazulwini inendanduluko, inelizwi lesiphatha zithunywa, inexilongo likaThixo, baze abafele kuKristu bavuke kuqala, sandule thina babudlayo ubomi basaseleyo, sixhwilelwe kwakunye nabo siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni, size ngokunjalo sihlale sihleli ndawonye nankosi. Ngoko ke thuthuzelanani ngala mazwi. Kule ndawo sinikwa ithemba bangcwele lokuthi siqhubekeke singabantwana bakaThixo. Ithi apha, masingabi buhlungu njengabantu abangenathemba. Isihloko sam sithi thuthuzelanani ngala mazwi. Singathi ka siphinda sinika isihlokwana le ndawo ukuthi nikanani ithemba ngala mazwi, nikanani ithemba ngala mazwi. And kwaye bangcwele, siphila kumhlaba apho ithemba iyinto enzima ukuba sibe nalo. Ngokuba sihlala ngamaxesha onke sicinga ngokufa, kukho izifo ezinzima, kukho iintlekele zomhlaba, kukho ubungendawo obuninzi nezinto ezimbi ezenzekayo ezizalise umhlaba wethu, imfazwe njalo njalo. So ngamaxesha amaninzi siye silahlekelwe lithemba, kodwa funeke siyazi ukuthi xa sinethemba sinento enamandla. Ithi ka ithetha kakuhle enye indoda, ndiphawule, alikho iyeza elinjengethemba, akukho ukukhuthaza kakhulu, kwaye akukho nto inamandla njengokulindela into engcono ngomso. Ithi enye ka ithetha, yonke into eyenziwayo ehlabathini yenziwa ngethemba. And kwaye ka silijonga kakuhle eli gama ithemba kwisichazimagama, i-dictionary, lithi icaciswa ngolu hlobo: umnqweno wokufumana into, okanye umnqweno wokwenza into, okanye umnqweno ngento esingaske siyenze, okanye ngento engaske yenzeke, okanye umnqweno wokuba into ibe yinyani, okanye umnqweno into ukuthi into ingabe buxoki, ingakumbi izinto ezibonakala ingathi azinakwenzeka. Yindlela ecacisa ngalo. Kodwa iBhayibhileni inentsingiselo eyahlukileyo kunentsingiselo yehlabathi, ngoba apha siyabona ukuthi ithemba yinto nje abantu abayinqwenelayo kodwa iBhayibhile yona icacisa ngendlela eyodwa. Kasitshila pha kuncwadi yendumiso chapter 31 verse 24 ithi phaya, yomelelani ikhaliphe inhliziyo yenu nina nonke nithembele kuYehova. Ithi pha kundumiso 71 verse 1 verse 5, ngokuba ulithemba lam Nkosi Yehova inkoliseko yam kwasebuncinanini bam, kwasebuncinanini bam. Ithi apha kuncwadi yabase Korinte bokuqala chapter 13 verse 13, kukho ke kungoko ke kuhleli ukholo, ithemba, uthando, ezo zinto zontathu eyona inkulu ke kuzo apho luthando. Oyena nto inkulu kuzo luthando. Umhlaba uthemba, ithemba ngumnqweno nje kodwa kasilicacisa ngokwaseBhayibhileni. Ithemba kukuqinisekisa ukuba uThixo uza kuzigcina izithembiso zakhe, uza kuzigcina izithembiso zakhe. So abantu xa ebephelelwa lithemba, thina inye into siyenzayo sibalekela kwizethembiso zikaThixo. Kwaye kule ndawo sifunde kuyo sithenjisiwe ngento, ikhona into esithenjisiweyo, nokuba ubunzima buyeza ezimpilweni zethu, nokuba abantu abakhona phakathi kwethu balahlekelwa lithemba, asikwazi ukulahlekelwa lithemba ngoba kunezithembiso ezilungileyo ezikhona ezwini kaThixo esiyaziyo ngokuqinisekileyo ukuthi uThixo uzazigcina izethembiso zakhe, uzazigcina izethembiso zakhe. Kasityhila pha kwincwadi kaTito chapter 2 verse 13, chapter 2 verse 13, silindele ithemba elinoyolo nembonakalo yobuqaqawu boThixo omkhulu, umsindisi wethu uYesu Kristu. Amen. So ithemba lamaKristu ligqunywe ekubuyeni kukaYesu Kristu. Amen. Xa athe wabuya uYesu Kristu, izinto namhlanje ezingathi azilunganga, xa efikile uYesu Kristu kuzawulunga kuthi thina bantu bamaziyo njengeNkosi nomsindisi wempilo yabo. UPaulus apha ubhalela amakholwa akhona aseTesalonika, ebanika ithemba, ebanika ithemba phakathi konqwaleko ababephila phakathi kwazo. Into ababexhala ngayo kakhulu, babexhala ukuthi kunabantu ababathanda, kunabantu ababekhonza nabo, kunabantu ababazi ukuthi basindisiwe banoYesu Kristu, kodwa abantu abanjalo ngoku babeswelekile. So babesithe ezingqondweni zabo baluphosile uvuko lukaYesu Kristu. Amen. But namhlanje masijonge ukuthi sizawuthuthuzelana nanjani, siza kunikana njani ithemba ezimpilweni zethu ngezinyaniso sizifumana kule ndawo sithe safunda kuyo kwabaseKorinte, kwabaseXolo, kwabaseTesalonika chapter 4 ukuya ku-chapter 4 verse 13 ukuya ku-verse 18. Bangcwele, okokuqala sinethemba lovuko. Sinethemba lovuko njengoba aba bantu sentshile ukuthi babeyazi ukuthi iNkosi yeza, kodwa kunabantu ababesifa phakathi kwabo andkwaye nabo babesoyika ukuthi kungenzeka bafe. So babesithi ingaba ke ngoku kuza kwenzeka ntoni xa athe wafika uYesu Kristu thina sele safa. UYesu Kristu apha uye abanike inyaniso eqhutywa ngumoya ingcwele, uThixo ayityhile ngayo ukuthi nokuba sithe safa kodwa sinethemba lokuthi sizobuya sivuke. Amen. Sizobuya sivuke. Nathi bangcwele siphethe ngulo bhubhana le COVID-19 coronavirus phezu kwethu, kungenzeka siphile, kungenzeka singaphili, kodwa sinethemba lovuko kuba sinobomi obungunaphakade ngexesha samamkelayo uYesu Kristu wasinika ubomi bakhe andkwaye obo bubomi obungunaphakade. Masijonge apha imeko yaba bantu sele bafayo, imeko yabo ithi apha aba bantu balele ukufa sinikwa the idea ukuthi aba bantu abafanga ngendlela ukuthi abantu bafangayo kodwa bona balele ukufa imiphefumulo yabo imizimba yabo ilele kodwa imiphefumulo yabo iyaphila kasifunda phaka kusitshilelo chapter 14 verse 13 ndeva ilizwi liphuma emazulwini lisithi kum bala uthi banoyolo abafi abo bafele enkosini kuthabathela apho ewe utsho umoya ukuba baphumle ekubulalekeni kwabo imisebenzi yabo iyabalandela abalele ukufa nendawo abakuyo kuverse 14 uthi uPaulus sixelela kubuThixo uyakuza nabo abafileyo kunye noYesu xa athe weza ukuba uza kuza ukuba baza kuza naye ithetha ukuthi loo nto bebekunye nabo sijonge napha kwabaseKorinte besibini chapter 5 verse 8 somelele ke sikholisiwe nokukholiswa kanye kukuba kude nekhaya lethu elisemzimbeni sibekho kwikhaya lethu elisenkosini sibekho kwikhaya lethu elisenkosini ngamagama avakalayo bangcwele xa singekho apha sizaba kunye nenkosi ithi ngesilungu to be absent with the body is to be present with the Lord kwabaseFilipi chapter 1 verse 20 uya ku 24 kuye ngokulangazelela nangokuthemba kwami ukuba andiyikudaniswa nganto uya kusuka ngako konke ukungafihlisi njengokwamaxesha onke athi nangoku enziwe mkhulu uKristu emzimbeni wam nokuba kungobomi nokuba kungokufa kuba kumna ukudla ubomi kunguKristu ukufa kuyinzuzo ke ukuba ukudla ubomi ndisenyameni kusisiqhamo somsebenzi kum oko into ke endiyonyula yona andiyazi kuba ndiqinekile phakathi kwezinto ezimbini ndinawo umnqweno wokunga ndinganduluka ndiye kuba noKristu kuba kokukona okulungileyo kakhulu kodwa ukuhlala ndihleli ndisenyameni yeyona nto ifunekayo ngenxa yenu uthi uPaulus abakethetha udidekile akazazi ukuthi makanyule ephi akhethe ephi ukuthi ahambe ayokuhlala noKristu so that's the idea sifumanayo phaxa sisifa sizohamba siyokuhlala kunye noYesu Kristu amen so akumelanga ukuthi sichale xa sithe safa okanye sichale nangabo bafayo bekuKristu ngoba bazohlangana kunye saphinda sihlangane naye xa lithe lakhala ixilongo lenkosi so asinathemba lovuko lodwa kodwa sinethemba lokuqhilelwa itsho pha iBhayibhile singathi sinethemba le rapture and kwaye ngeyona nto siyijongileyo singabantwana bakaThixo oluqhulelo bangcele liza kwenzeka ngequbuliso and basijonga kahle igama sithi kuqhilelwa lithethwa ukutsalwa ukuthathwa ngamandla yinto leyo eza kwenzeka ngequbuliso xa uYesu Kristu esiza uza kufika ngequbuliso umzuzu omnye siya kube siphila ubomi njengesiqhelo umzuzu olandelaye siya kuba naye emoyeni ngoba seKorinte boqala 15 verse 22 yabonani ndinixelela imfihlelo okunene asisayi kulala ukufa sonke kodwa siya kwenziwa ngakumbi sonke ngesiqhupe ngophanyazo ngexilongwe lokugqibela kuba liya kulila ixilongo bavuke abafileyo bengena konakala senziwe ngakumbi ke thina asijonge umfanekiso wale nto ithi iBhayibhile phaa kuncwadi kaLuke chapter 17 verse 34 ukuya ku 36 ndithi kuni ngobo busuku ababini boba sililini sinye omnye amkelwe omnye ashiywe amankazana amabini oba esila ndawonye enye yamkelwe enye ishiywe abantu ababini boba sentsimini omnye amkelwe omnye ashiywe bangcwele izakwenzeka ngolhlobo uYesu uzawufika kwabakhe akazelanga bandla akazelanga bantu bathile kodwa uze kubantu bakhe abasindisiweyo abantu ababekhe bamkela uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe kumele sihlale ngamaxesha onke sizigqala ingaba sikuye na uYesu Kristu ngoba uYesu akazofika ezele abantu bonke kodwa uzawuzela abo basindisiweyo kodwa nawu nalithuba lokuthi uzamkelela uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho uqiniseke ukuthi xa kuthe kwafika ukufa empilweni yakho unethemba lovuko okanye unethemba lokuqhilelwa emazulwini ithi iBhayibhile phaa kuncwadi yabaseRoma chapter 10:9 ngokuba xa uthe wavuma ngomlomo wakho ukuba uyinkosi uYesu wakholwa ngenhliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo usindiswa kuba umntu kholwa ngenhliziyo ukuze abe nobulungisa avume ke ngomlomo ukuze asindiswe amen so kubalekile bangcwele kanti lento sasike sayenza sakholwa kumsebenzi uYesu Kristu owenzayo eCalvary ngexesha wayesifa engcwatywa wabuya wavuka ngenxa yezono zethu ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle phaa kuncwadi kaMateyu chapter 24 verse 42 ya ku 44 Phaphani ngoko ngokuba ningazi ukuba lixesha liphi na eza ngalo inkosi yazini ke oku ukuba ebesazi umninindlu ukuba isela liza ngawuphi na umlindo wobusuku enge elinde akavuma ukuba indlu yakhe igqojozwe ngenxa yoko yibani nilungile nani ngokuba unyana womuntu uza ngexesha eningalikhumbuleliyo ngexesha eningalikhumbuleliyo so uzawufika uYesu bangcwele abantu bengamlindelanga ezokuthatha ibandla lakhe nikwayithemba lethu lesithathu sinethemba lokuhlangana nabo besikade sibathanda amen iBhayibhile yabayalela abangcwele ukuthi mabathandane ngokwasenkosini yazi ukuthi abanye abaninzi abanabantu banintsi basindisiweyo kwiifemeli zabo kodwa nathi into ofuneke siyiqonde sinosapho esinalo ebandleni kumele bangcwele njengoba iBhayibhile isiyalelo ukuthi sithandaneni ebandleni sikhunganeni ebandleni kwaye sikhuthazaneni ze sithi xa ngalamini ifika sizokwazi ukuhlangana nabangcwele and not only bangcwele le mini izaba yimini yokuhlangana nabangcwele abahambileyo kodwa sizokuhlala nenkosi sizokuhlala nenkosi I love that verse ithi kayithetha kakuhle phaya bayithetha kakuhle phaya kwi-text yethu ngokuba inkosi ngokwayo iyakuhla emazulwini inendanduluko inexilongo lesiphatha sithunywa lesiphatha thunywa likaThixo baze abafileyo kuKristu bavuke kuqala sandule thina babudlayo ubomi basaseleyo siqhilelwe emafini kunye nabo siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni size ngokunjalo sihlale sihleli sindawonye nenkosi ithini iBhayibhile ithi sizawuhlala sihleli ndawonye nenkosi nenkosi and kwayithi iBhayibhile kayithetha kakuhle ungumthetheleli woxolo uzawukulawula ngobulungisa lawule ngoxolo and bangcwele indawo leyo ndiyilangazelelayo ukuthi ndibe kuyo phakathi kwento yonke eyenzekayo ezantsi emhlabeni bangcwele sinethemba and kwayithemba lethu lithemba eliqinileyo lithemba elingenakushukunyiswa Kumele ukuthi sithuthuzelane ngalamazwi selabantu kunokoyika ezinhliziyweni zabo sibabonisa ukuthi thina sinento esayamkelayo namandla ihleli phakathi kwethu samkela uYesu Kristu wasamkela isithemba wasinika umoya hayi umoya wobugwala bangcwele kodwa wasinika umoya wakhe so kumele siqhubekeke ezimpilweni zethu siphakamise inhloko zethu sibonise abantu abangasindiswayo ikhona indlela yokuphila enkwayo lo ndlela yokuphila yindlela engoYesu Kristu ngoba siye safumana ithemba ezimpilweni zethu ngokuthi sizamkela uYesu Kristu sinethemba lokuvuka kunokwenzeka sife kodwa kuba sizowuhlala if izinto ziyaqhubekeka zibanzima sinethemba lokuba uYesu Kristu yeza kwamsinya ezokuthatha ibandla lakhe ezokuthatha abantu abasindisiweyo and kwaye bangcwele okwesithathu sinethemba lokuthi siyohlala ndawonye kunye nenkosi manibulela kakhulu banithe namamela lo myalezo Qhubeke nithandaze nathi sithandazela abantu bangcwele abafumeneyo lole abafumeneyo le coronavirus sithandazela ugqirha abayisebenzayo ukuze babe nokwazi ukuthi bafumane ichiza kwamsinyane kodwa thina sihlale sizikhusele simamele yonke into eyenzekayo siqhubekeke bazalwane nokuba asikhonzi nokuba sihlangani njengabangcwele sine Bible zethu sifunde iBhayibhile zethu and kwaye sithandaze thathe lithuba memorize izibhalo uthathe izwi kaThixo ulifake enhliziyweni yakho kwenzela ithi kayiphela yonke le nto ibe inhliziyo yethu sihlele kuThixo singavumi ukuthi umtyholo athathe into esasikhe sayamkela ngaphambili inyaniso zizwi likaThixo nihlale niphephile sanibona emveni kwequarantine Inkosi vuma sizobonana ngelo xesha enkosi amen